let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini let me tell you my story. Tell you my story. Nimekundebo boy. Let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilipo kucheza boy. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sini kanza kuimba. Mungu siasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Vitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani, makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda. Mana mola ndo mpa.
DJ Ole Macho.
Now I make my paper. Now I make paper. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo ni cheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Usikate tama, angaika kila kona.
Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho. Bingwa wa mabingwa.
I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema. Watakuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema. Usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanye ukumbuki uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mrakafa kaja mzungu kisara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shara tumaniga joso mipango. Jabulanti topa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Mwame tunapita so mikono juu. Najwa maisha safari, mibaro stefikaga. Long way to go. Ila nayona fadhali nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara tandika kimara na Kariako. Geto na kibatari kiangazi masika jombuwa vyote vyako. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo ni cheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamaa mbona Mungu anakuona.
Siri yetu ya ndani.
eh, aga unapomestare ni vitu vya kupita hasa visiku changanyo kanishusha tamani ah, penzi langu sicheze kachura iwe dance
iwe dance
kanifanya mchipu dharula images
images
oh marina moyo wangu mwenzako mimwepesi
mimwepesi
nisiche kufu kwa mapresha ufungwe iweke aswa usitishwe naya
vilelele
oh anapiga
vilelele
eti kujifanya
vilelele
kwa sisi ya watowezi oh baby
vilelele
pale tantarira
kelelelele
kwa nuknoko baby
vilelele
kwa sisi ya watowezi
and I want them to know oh ya kuta kwa
they call me burning
right now
Wanapaka wanapaka wananita Esa Konde boy chata kilase Wanapaka wanapaka wananita
Adekaburu kwa manera Tuni kwa bibi kinondoni Ambalulu kunjadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Hey hey hey
Shika
kuto Konyesha mlivo funzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby Kutunza So sura so shepu Mini kimwana tabani Hivi sinura sepetu Ama ni mwite jina gani Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tekila She the best my mind Pamutuba kongo kabila Madongo lunyamila And she so sweet vanilla She the best my mind
Oh oh oh
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi Adekaburu kwa mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunjadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Hey hey hey
Shika
kuta Onyesha ulivofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Oh yeah, goddamn, stoto nyau poli Anadimacho mlegezo go lol Goddamn, stoto nyau poli Anadimacho mlegezo go Goddamn, stoto nyau poli Anadimacho mlegezo go lol Katika game, funga tu goli Atumaliza kimchezo kai goli
Kirima, kirima
Anda kirima
Baby kirima Kisima, kisima
Mama kisima
Naingia kisima Nizame mpaka chini Yeni katoto kachafu kama bata Na mina kafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara Doni masha kitasa kwenye bongeru Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa bukujeru
Haji Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Classic
music Hey hey
Baba
Konyesha mkipu
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe Wezi kuzu wea mfuwa wacha inyeshe Sema nao What they say?
DJ Ole Macho
Ukawa wabure sijalala Nimeficha tumakucha
huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buti. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kitabu napata chimbika leo. Yeah yeah, mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tu vagaranti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu checky checky, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseke upitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao. What they say? Kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnaka katika.
Kama puchi limetanika, speaker zina kitabu napata chimbika leo. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo,
Master Wood,
leo,
Kenya Good,
leo,
zero, zero, one.
Kiuno bila mfupa, unavyokata. Malkia falipupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya kokobata. Kumba lisi ya sanga, yani swadakta. Mama wangu moyo, utaupeleka puta.
Amanita kukosa,
sinyora mia mou, my mama sita.
Soda karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti,
are
madwiti dwiti. Katoto bisi kuti kuti, katoto bisi kuti kuti.
Ore macho,
madwiti dwiti. Kameja zia katikati,
are
yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Are
madwiti dwiti. Speedy mi ya misifugi begi.
Are
tuki chiki chiki. Ipepete ipepete, ipepete ipepete, ipepete ipepete,
ipepete.
Ipepete.
Ayo DJ Ole Macho, the number one DJ in town.
Kenyan boy
Ole Macho, una kimanzi.
001
Kiuno bila mfupa, unavyokata. Malkia falipupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya kokobata. Shepu mpalisi ya sanga, yani swadakta. Mama wangu moyo, utaupeleka puta.
Amanita kukosa,
sinyora mia mou, my mama sita.
Katoto bisi kuti kuti,
are
madwiti dwiti. Kameja zia katikati,
are
yani tiki tiki.
Kalivyo katamu yani keki keki,
are
madwiti dwiti.
Speedy mi ya misifugi breki,
are
tuki chiki chiki.
We mama
pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete,
ay, we mama
pepete.
Ipepete ukichutama.
Ipepete, ipepe, ipepete.
Kenyan boy, Kenyan boy ya. Ipepete, 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 ipepete,
ipepete,
ipepete, ipepete.
Tukufikisha hadi napotaka, basi ongeza manchonjo. Leo taratibu misi na garaka, mpaka majogo. I love the way kari kwa mi daddy.
You turn me, turn me, oh, oh, oh.
Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandigo ndingo, oh, oh, oh.
Niko geleka msumari.
Kwa nyundo ya kome, oh, oh, oh.
Nizungushie kausukani.
Drive me loko, oh.
Katoto bisi kuti kuti,
are
madwiti dwiti. Kameja zia katikati,
are
yani tiki tiki.
Kalivyo katamu yani keki keki,
are
na dhiti dhiti. Speedy me ya misifungi breki.
Ale,
kai, uki jiki jiki. Hey, mama.
Epepe, ipepe, epepe.
Ipepete uki nama.
Epepe, ipepe, epepe.
Pole pole, sauti tete, usije ntesha rapsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka machoko, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo, kera umefua peleke bila chambo. Wanapata tabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa tabu, paka maji, wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga,
ayo
nyanga 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 nyanga,
baby oh,
sijateleza nyanga nyanga,
oh oh,
kimwako nyanga nyanga,
baby oh,
umeniweza nyanga nyanga,
no 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 no,
nyanga nyanga,
ayo yo,
sijateleza nyanga nyanga, kimwako nyanga nyanga.
Excited in your food, I'm a DJ Ole Macho, the number one DJ in town. Ole Macho, when the cars are money for Mati.
Sasambu, Sasambu, Kemaleza kupeka kazi yangu kupagua. Kemaleza kufua kazi yangu kukamua, ukitakamua. Na umenya na kugea unakula.
Oh, uchungu wangu unaujua wewe, uchungu wako na ujua kamimi mwenyewe. Pirika pirika na kukuna mwewe, tuinjo inato wala zisi tusumbu. Wanapata tabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa tabu, paka maji, wanaita mma. Ma, ma, ma.
Umeniweza nyanga nyanga.
Bend down and break your back. You want me talking like a slut. Nataka nikupeleke nyumbani.
Wengine ni daraja so makasi. Mama kiuno chako labo kizungushe kama pula. Namba yake inakutamani. Sina budi. Na wewe ushajua nia yangu. Ndo maana unajishehua na makusudi.
Kucheze ya na nywele.
nipata ninginia kwa yako mapenzi na kunywa bia mini lewe.
Aleluya, utasema aleluya. Aleluya, utasema aleluya.
Ni fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Ni fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion.
Mama ni take, ni take nye ni take. Una security, baka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate, wenza kuchini nifanye kama ground shaker.
E bwana mkuna jilime mkutapele. Michezo Selina kucheze ya na nywele.
Siku kuku kupata we mdoli, kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambuza. Kichugu ni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasuka. Msupu ni macho ya gorori, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, my, I don't lie. I know you change my life. In your eyes, I don't like. I know you change my life. When do I do the abaya? Sikia, my dear. Usije nikimbia, tulia. Mile, niwe na wewe.
Usisemi.
Nabaki na kuna guna.
Mama siemi.
Nabaki na jimunya.
Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, shady, oh. Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, yeah. Toto jojo, umeumoka umbika. Shabu jojo, mwenzako na malizika. Hauna nyodo, kwa kwangu ndo malaika. Usilete zoko, mwenzako watanizika.
lakini kama tuko wengi tusilazimishe, tusilazimishe penzi. Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, don't force it, don't force it.
Yo, Lucy, yo. Hizo ni nini ni nasikia? Eti kuna maboy wanajaribu kukukatia. Na pia, kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucy, ya, is there another man in your life? The counter, Mr. Wasting my time. Ukitaka benzi ni lazima udecide. Ukitaka kwangu ni lazima uwe man. Lucy, ya, alongo logo yako ya uongo. Unajeki wengi ya matuku ite chongo. Ustana muremu na nichanganya ubongo.
Kushika mifutu na kuhisi na washwa nopele mili nimebambi kwa upuku tena kwa kukagwa kwa wao naramishwa tufu mkesi wa kwangu lakini leo napigiwa madufu nilichogundua tofana na makusuri kesi ya juma leo kapewa rashidi wakuja kunitetea hana tadalili mwili umezizi maja isibaridi kalazimisho wa wa wa. Jiko lako bwana utachukua. Na mimi sitaki ndoa ndoa ndoa. Moyo ni wangu bado sijaridhia. So mimi walitofana na nini? Bidada basi sema na wazee. Wani ache hurumie. Ayo so mimi walitofana na nini? Waambie wazee. Wani ache hurumie.
Ole macho, ole macho.
Upendo wako umenifaa. Ni maradu. Yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna anayezidi kwako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. No, no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe. Popote my baby. Nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe. Nitacheza nawe, nitaringa nawe.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kena chosho si mine neza kaa kwa couch. Ni try kuku impress ata smile baby angalau. Na tunatesa hii town tunairun walai. Maheto na kesho aki try kubringu lover down. Usikuwe na pressure sit down let me run my mouth. Isikuwe gopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location nuka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound movie loud. Do be loud see you allowed ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist.
Resist.
I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Touch it, can I wait? Touch it, can I wait?
In case you don't know.
Touch it, can I wait?
Oh yeah. Oh yeah. Oh oh.
DJ Ole Macho.
Morning, morning, yeah, morning girl. Bazania wa Ali billionaire. Mama love you. Oh. Ila we kwa vile itaishi na wewe. Mimi love, mimi love. Oh na na na.
Inacho we shirie Nabaki na naniyo Mintalia lia Mintalia sana Talia lia Mintalia sana Miswezani na
around me, I know you love me, and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me, so let me put a ring on your finger. I know you love me, and I love you too, baby. Miss Ben, Ben, I'm loving your ranking. Mchancha na kita kikingi simga. God just know that it's nothing. Rada ya mapenzi ni trusting woman, woman. She be my woman, 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 woman. Ring, ring, ding, ding, ring the alarm. I know I'm late, but I'm still coming. Sing, sing along my name, baby. Yeah, true love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we gonna make them free. I say, baby, bang, I'm loving your ranking. Mjanja na kita, kicking is him. God just know that it's nothing. Rada ya mapenzi ni trusting woman, woman.
Man, I'm so weak inside.
Bingo, my bingo. DJ Ole Macho.
Songa pembeni tugonge on the sides. Oh yeah. Huwa sipendi ukilia. Stories za kufight sijazoea. Unanipum kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wendo malkia wango. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usiuzukume. Moyo na sukuma. Damu, damu. Sukuma. Moyo na sukuma. Damu, uye. Godo, 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 godo. Ona na na na. Usinicheze godo.
Napenda mashuzi, mazuri kama vera sidika. Napenda matuzo, matamu kama yali ya ngambe. Napenda sura tamtam kama tanasha. Kiono chake softo kama Shakira. Napenda na vilaba lamba lala. Lipu za kipara go gaga. Kila kitu kiwe sawa bila matata. Mambo ya mvua kunyesha, oh no no.
Picha za usiku tu mikunjo kumfu sauti kakiriku na hivi limenona litakoma zungusha nimekwama zungusha nimezama zungusha nimekwama zungusha nimezama zungusha nimekwama zungusha nimezama zungusha nimekwama zungusha nimezama
Mwe pika chai tunywe minawe wambea washindwe pata nafasi ya kunongona tena uzibe masikio
ole macho
usiwasikize unipende mimi wengine uwapoteze na dunda dunda mzigo mempata punda mechoka kuguza ndonda yeah 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 Na dunda, dunda, mzigo mempata punda Joka kukuza donda, iye gigenge Usije niyo na fala, siku kikosa kula my baby Usidhani kama mekukosea
Bibi kwenele, na mapenzi yetu makosa nisame Nisame, nisame, wachawi wasoge Mwoye mbali yetu, mabibi wakeme, wakeme, wakeme Oma, wanapata oma Tunanyopendana, oma
Unaleta yetu,
wenye tunafatana
Tunayakachienu, mwetadeke wangenu I love your ways, The way you looking, And then I love you smiling, The way you smiling, I love your movement, Locomotion, And then I love your kisses, Oh, umobuluti,
Ole macho,
Give me ketchup, Mabenzi lako chips in a ketchup, Give me ketchup, Mabenzi lako chips in a ketchup, Jaga la ketchup, Mabenzi lako chips in a ketchup, Yagala ketchup. Mapenzi lako chips na ketchup. Oli mulunji Kewe koza bilunji Ounya na bulunji Oli bei nene Onosula kote Onaleta yecheno Tunalia kachieno Nguchadeke wangene Gimme ketchupu Mapenzi lako chips na ketchupu. Give me ketchup, eh, benzi lako chips na ketchup. Yagala ketchup, ma benzi lako chips na ketchup. Yagala ketchup, ma benzi lako chips na ketchup. Give me chips, oteke la kengo poli wombo. Give me love, international noti loko. Yagala ngo mwano muto, tuza nyinga akina popo. I don't think the way we go. Tis a new pupe popo popo. Give me ketchup, my benzi lako chips in a ketchup. Give me ketchup, eh, benzi lako chips in a ketchup. Yagala ketchup, my benzi lako chips in a ketchup. Yagala ketchup.
It's Chris with the drama girl.
Badia.
Kone boy.
Say about you, about you, about you, about
you.
I like a simple style. But macho come in meza kungu. And a difference when you smile. Dina mani pa chike rungu. Ila kichambali kitumua. Wasije weka michanga. Tena waka anza kukusumua. Kesho kawadanga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nine. If you never see you no go sleep. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Inapenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka nine. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Inapenda nikone kila siku. Show me what you got.
Yaga.
Show me selfish babe.
Totoro, bila ya kodoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yesabu ni miejiki, miejiki, mieje. Maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh, uko ulipo, oh, salamu sikufike. Yameandikwa maandiko, kisibamboga usilambe mwiko, oh, kurude kwako ni ndoto. Sitakia jirudie. Nile nae kwa siku mara tatu. Kama mkonsha wa oma. Niki umwana pona. Dozi zuri ya nini lekona. Pezu kalifika ngosi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pezu kaliungusa. Unataka kuruti apana mana. Nilia na ya na kasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyaza totoro. Bila ya kodoro. Penzi kiberiti. Siwezi kusaliti. Yesabuni miejiki. 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 Penzi kiberiti. Siwezi kusaliti. Yesabuni miejiki. 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 Na na na. Temeka, penzi bovu ya nini kungangani. Roo naisononesha. Moyo na ukondesha. Hakati ya ujapendeka. Wako wengi wanao kutamani. Kaga kaenda kwa mama.
Mdogo
waja kufu magaba.
Majogo.
Ya nini kujisononesha. Toto mdogo wajipaga presha bure. Nile nae kwa siku mara tatu. Kama mkonsha wa oma. Niki umwana pona. Dozi zuri ya nini lekona. Pesu kalifika ngosi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pesu kaliungusa. Unataka kurudi apana mana. Nilia na ya na kasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyaza totoro.
Kama kupenda maradhi niko hoi tabani, na kama kutangaza na kupenda kosa nifungwe. Kama kupenda upofu misioni sisiki, ndo maana natangaza na kupenda wewe mwisho kumie. Sichepuki makona kona, aupona ni ukue. Ukifika napona pona, na rangi yako black mimi nakuona white. Wakifupi nyundo nakuona na munara, anakuona moto mwepesi. Japo chichi chibongo hachichichi chibongo chichi chibongo hachichichi chibongo.
Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama. Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama.
Minyama
mahaba na sasa moto moto moto, kajaza kajaza kajazia, mahaga mahaga so kitoto. Oh mama mia, wala staki uende gym mtoto. Ah yeah, kumbato lako mama moto moto. Ah yeah, kumbato to 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 soto yo yo to to miuno yo yo yo. Nani alisema vibonge wapige miuno?
Kibidingi bidingi gororo chini tavunja chaka. Hayo maskini jinsi we mama na kushika mapanya.
Chibonge mama, chibonge mchumbari.
Chi chi chibonge ha chi 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 chibonge chi chi chibonge ha chi 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 chibonge chibonge ha chi chi
chi chibonge.
Je opole macho
taiweka sawa toto rosti rosti, yani kazi na dawa kwake sifurukute, yani fire fire mtoto nizi karoti. Herua herua mchuma zuri na tari bafana bafana. Nisha msome ya dua akinjita na gandana anana sana kiuno kama densa kikongo ana masifa kinama. Mita kuongea kimumbu kama kitoto cha Obama. Kitanda ni norongo rongo, kisafi no tongo tongo. Kapewa uni katoa jambo, toto ni fundi anajua mambo. Sina gadabu baba wa kambo, nanunua na mvua na mvalishaga.
Ya habibi,
ya habibi,
ya hayati,
ya hayati.
Ya habibi,
parisi ya moto
wika. Ya habibi,
nishombeze.
Ya hayati,
nilegeze.
Ya habibi,
ayayayaya.
Nisa utiva.
Ya ya ya.
Nisa onza.
Makote na sitamani, nilisha jua nilivaba. Una kipya kurudi haiwezekani, lisha lioga janaba nikajisafisha. Omba radhi yangu yamepata muguzi, Mola wangu amenivusha viuzi. Pole mwenzangu unokesha kwa waganguzi, nishapata wangu anojua nogesha chuzi. Na ananipa mapenzi na kunijali dia, ya nyuma ni ya sahau. Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia kwa methali na nahau. Kwengine nitake nini?
Nangangani, nangangani ya
o mimi.
Nangangani, nangangani ya
staki madanga wa mjini.
Nangangani, nangangani ya
o mimi.
Nangangani, nangangani ya
atake cha umfunguni.
Sawa, sawa.
ingiliza sakafuni.
Sawa, sawa.
Michezo ya kusaka kumuni.
Sawa,
hey,
sawa.
Tom na Jelly katuni.
Sawa, sawa.
Sawa.
Uko ndani ya mix na DJ Ole Macho. Keep it locked.
Niliposema wanini, yeye aliwaza nitanipata lini, kende mweza nini, na vijembe vya chini chini, yupo makini, benzi kashalibana na pini, anipenda mimi, hajazoea kuzini zini, kwanza kakuzidi maarifa, mpira tisini dakika, nyavu anazitikisa, ae. Mlangoni mpaka kwa dirisha, pindu ananipindisha, doto ananifikisha, ae. Na ananipa mapenzi na kunijali dia, ya nyuma ni ya sahau. Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia, kwa methali na nahau. Kwengine nitake nini?
Nangangani, nangangania.
Oh mimi,
nangangani, nangangania.
Sitaki madanga wa mjini.
Nangangani, nangangania.
Oh mimi,
nangangani, nangangania.
Ah, atake cha ufunguni.
Sawa, sawa.
Ingiliza sakafuni.
Sawa, sawa.
Michezo ya kusaka kumuni. Na Jelly katuni.
Sawa, sawa,
sawa.
Mungu Baba simamisha dunia nishuke, kamara kufuru nimechoka, mapenzi niache. Baba rakanga, mama nadanga, nangaika kuzichanga, sina kiwanja, sina kitanda, uongo. Mimi ni simba, yeye ni yanga, yani vibweka na vimwanga. Mungu Baba ninakuomba nisaidie. Mipaka na shanga au kachoka daga, mana vipweka weka vimezidi. Oh, kiputumu kaosa, shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Majinjo, majinjo, choni nawe mikono, benzila sikitiko, mwana lifike kikomo.
Connect with your DJ. Hola on the number 0718-155144. DJ Ole Macho. Big bingo wa mabingwa.
Anani dharau, anani achaoi,
hoi.
Anajisahau, ananyona toi,
hoi.
Mwezenu mateso dele ninapata shida. Upenda napenda ila napoteza muda.
Muda, muda,
mipaka na shanga au kachoka daga, mana vipweka weka vimezidi. Oh, kiputumu kaosa, shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Majinjo, majinjo, joni nawe mikono, benzila sikitiko, wala lifike kikomo. Anani komoa,
anani komoa,
adai siti ye,
anani komoa.
Oh baby, anani komoa,
anani komoa.
Oh nimechoka sitaki ye,
anani komoa.
Na 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 na
haraka shikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo koja, nananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Kifuani unipaka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine ata chembe siku anajua, antoa ushamba. Oh, nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa bombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vibweti tuangome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Ananikosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo koja, nananifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, sina kuna jabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, sina kuna jabu.
When I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, zako my Insta. Nikituma kadiema, zangu napita. Asema zako my WhatsApp, zako my Insta. Nikisukuma kadiema, zangu napita. Oh, when you're on your phone, I lose my composure. Kajelasi kanaanza kunichocha. I lose my mind, I lose control. Kisiri naumia roho. Na ukishika simu mimi nakudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna, tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha, hauna huruma bana. Na nikizusha unanuna nuna, tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha, hauna huruma bana. When I'm with you now, you're busy on your phone. When I'm with you now, you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, zako my Insta. Nikituma kadiema, zangu napita. Asema zako my WhatsApp, zako my Insta. Nikisukuma kadiema, zangu.
Hole macho.
Someone like you before, I never felt.
chokoleto Samba loketo kinitega nyanguke Naombo niokote You already know It's a dancing time Cheza na wakati kangoma kako fire ya Mtoto uko fire ya Oh my baby on a replay You my baby some dancing shoes Oh my baby on a replay Cheza
I want to keep you, I no go let you go Nisha funga na zipu, kwingine nisha sema no Acha ni kusifu, uzuri wa nyumba cho Na ulivyo na zipu, sipati vidonda vyako If you leave me, I go die my baby Na ukinipenda, tajidai my baby Asa baby nite
Uniteke
Nicheke kama mtoto
Uniteke Baby teke
Apo ndo penye
Uniteke Uniteke
Ninenepe kama mpondo
Uniteke
No
Uniteke
Macho yake lungulungu Akinitezama Mina gyoka nungu nungu, miba inasimama Macho yake lungu lungu, akinitazama Na mina gyoka nungu nungu, miba inasimama Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda Ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda Nakomanaza kukachiri, kachiri, binuka binuka Kivumbi na jasho wawiri Wawiri kwenye mashuka mashuka Asa baby nike
Uniteke Uniteke
Nicheke kama mto
Uniteke
Baby
nike
Apo ndo kwenye
Shazuri penzi letu, umeniacha mwenyewe
kesho kwa Mola nitaka kitako niombe radhi.
Ukisema unakwenda basi nenda na moyo wangu kweli penzi kile niachie magongo yangu
sawa chelewa kurudi nyumbani
bado hujajikomoa
nitakumbilia tu
kuwa mlinzi na mgambo sijapitia unanikondisha nazi na kuosha masifuria mchaka mchaka moyo wangu na upeleka mbio kishenzi na tamani kusema basi nina nashindwa kukufuta kwenye moyo wangu maza konsha dada nashindwa na isi ujinga eti leo nitake kuondo pakati sijajenga nashindwa
Usije kunibwaga jangwani
basi mama basi nanyenyekea
mimi kwako itabasi